Unajua, Alex aliniambia ukidedi dedi na kakitwa usio silver mistari, silver mgenge. Hivi ndivyo miu reason. To speak in tongues, kiwe simu jamii. Nisi flash nikikol na simu ya jamii. Nipate nangos ka Samsung nani. Battle of rap, PhD usani. Exactly umepata silver, anogo pakufa. Kablo kuta ubomoke, wacha mini zibe ufa. Nifunze kutogopa magostu na majini. Life yangu elongo kisiwe short kama mini. Niamini, nazikuwa na suti after all. Siku zikuwa na makuti, nilitunga overall. Success story ka Yesu kwa msalaba. Life celebration yaka 77. Niko home, nina bankika. Nili withdraw doors angu hadi bankika. Close down, mistari ni yo clown. Iheri niwe down, kuliko miniwe bangika. Wase crazy, muona na marijuana. Wase lazy, sila wale mariwa. Na itadi ya shilingi, wale bigi bigi. Si bangi ulidi boss, wisdom uka marijuana. Staki kufasai family yangu sion. Na pabada ya hii, roho kaya sosion. Pia staki kufa kikuku kasa dam. Nita kufa na mbuku, sege left ni kalam. Ni smile na ni ya casket. Ni smile na ni ya casket. Ni smile na ni ya casket. Yo, Mungu wangu anataka. Ni smile na ni ya casket. At the end of this, ni smile na ni ya casket. Ni ishi like this, ni smile na ni ya casket. Ni wiso siko, ni smile na ni ya casket. Jeneza ya silver itafunikiwa na gold. Vatican genge iandikwe in bold. Awadi zangu zote nitakuwa nimehold. Nitakufa nazo mikono kani mefold. Natoa account ni kama Microsoft Access. Hey, blessings na count juu ya musical success. Academic success, spiritual access. Devwa nipa just enough, God akinipa excess. Thanks nitakupa hata nitakapooza. Thanks kwa hawa super faith yangu kuichokoza. Kwa eulogy waseme ni tetanus. Hata kani ace, please usi tetanus. Nikupe dehydration na reason siyo sola. Badala ya kunyo mati nilikunyo Coca-Cola. Sonko, full page obituaries. Nilale Hilton, wa lodge na siyo mortari. Ni smile na ni ya casket. Ni smile na ni ya casket. Ni smile na ni ya casket. Yo, Mungu wangu anataka. Ni smile na ni ya casket. At the end of this, ni smile na ni ya casket. Ni ishi like this, ni smile na ni ya casket. Ni wiso sigo, ni smile na ni ya casket. Juzi, nilienanga Mombasa, lafu wakaniambe nipande boat. Nikakata na Yesu, mupati wangu wa big things, ships. Ironically kwa relation nutaka boats badala ya ships. Cause apparently ni hard kuranizi my relationships. Ni funny wanasamanga mugu waga na majokes. But how can somebody be this funny and still remain this broke? Na joke. Anyway, clearly there's no one sweeter like umwami. Lakini nikifika home hakuna futamu. Pole sis kama ya mami. Nika discover kuna kitu purple kama word. Yani uki add L kwa word ni possible ku create world. Knowledge ya jay discover hata mta kuspend years kwa lab. Biblically unique. Mini mtia niwe zangi dab. Usilie, haunanga baba. Kwa nita shida nikirudia chorus ndi ujue Yesu ni baba. Usilia hauna mkake, changamka jamaa endelea kutia. Binguni tuta make toast mzee. Tutakuwa like tears.
Ni smile na ni ya casket. Ni smile na ni ya casket. Ni smile na ni ya casket. Yo,